VOA. Τον είναι ράδο να VOA σε κεντά φάνω ρομότη. Τον είναι VOA σε κεντά φάνω ρομότη. Τα τάγγιματα γαλγαλ σάτλα μαύρα καξάτι σαλίτ. Μετροπάντη διδάμι λάμα διδάμι σανίφ σορδόμι το κουράτ Washington DC ρασανί δεπαρσίν χωνο για Ιούγελ Καμν. Βελτσούμα φορήν θες ανάγκα για τσάνα κασαν φούνο αρχέν. Ρόβι, αμσάν διδάμι τόρπ. Μπαρχούμ λάμα διδάμα κέσγερ. Βιο εφάνα ρομούν άλ σάτιφ μετροπάντη ρατσακά σούτζερσταν. Ανσόρα άλλα χέτη. Ethiopia tarda khalef guya de ngadda jeddut nam dibbito ko sagal tami tokorrat virusi corona argan nami tanal lejede ten dabut injiru dukub khana wal burate suno lejedan khaysatur kubi khunu finfinne fat guddo da balade mujir nami durata gujiran burayu sabatan magala finfinne didi atantun lene mankes jiran america ta bulchinse godene minnesota policy afran ser malenam gurachi je sanjer jedane ya uji ragu seje je chatanat nam khum heddu dallane tin riribai Tigray tana mehir irbayt rakko hima chujjer barro kubi virusi corona hammat khaniratu namu yaad harafi wanna man karkarun gaddu wanna resanit tinu khay sakto kodo sanfan jalanne nutim
attamoltan kabajam to ta dagge fato ta kenya o durobi haratif anajalanne gamadati addunya ratti lakosa namo ta dukuba covid 19 duan kuma ibbasadif kuma shantama darbun ibsa mejira Korean kibba robi harra guya furtami sagal bod lakofsa namota hara dukuba kanan qabamani dabalu sai galapsi te boda lakofsi kana dunya kun ibsame kampani magala galma motuma korea kibba solin alattargamut namota hidata qabani ratti virusi corona hedumina mulachu wanjal qabef angawni namota kampani sana kesa hojjetani rat qoranna gaggesutti fulle fatan Walta to anna fi ittisa dukubota kan Korea kibba kajerut namota hara korona ankabaman afurtama kesa afurirra kan hafe hundu nanno sol jiratu. Biyettin duran werara virusi korona ankambe kamaturte taus amma garu namota covidin kabaman heddu kabachun addunyarat shantamma farratti argamti jeda University John Hopkins kan United States kesa. Virusi corona ittisu danda kan jedame tallali haran tokko australia kesatti yali vjecha yero draft alla namafke namajra namota dibbatokko soddomi tokko kannen umri sani kudasaddeti hanga shantami sagal giddu taetu saganta melbourne fi brisbane kesatti gaggefa mukana rattirmate tallalin kun kampani america novavax jedamu tojjet Batia majji darbe werari virusi corona China ke satero kai tallali kana hojjechu jal qabunsa ibsamera As United States magala Minneapolis ke sat policin adin tokko namagurach America qabe harkasa dubatte gahide boda la farrec ibse jilbasan mormasar wan jilben fate turef jecha lubunsa darbe jira sababa kanan polisonne afur kan hojira ariaman yoto video kan agarsisu namachi abata turetu kase jedamer video kun media le hawasa ratti egamattan fame bod sabahiman gutumma biyetti ke sejran gabasu jalqabaniru gabasa kan tujube des
bulchan magala Minneapolis Jacob Frey erga twitteri mattan sanin polison sun arfan ojira ariamun sirrida jedan frey kajedanit namni kun duun qabuture kan nuti argine suukanneessaadha qaruma waan fudhataman qabaanne lubbuun nama kanaa nu dhibaa jedhan sadarkaa kamiinuu waantan arge kun dogoggora ameerikaa keessatti gurraacha ta'uun adaba du'aa dhaqqabsiisuun qabu jedhan namni miidhaan kun irra ga'e George Floyd jedhama poolisiin Minneapolis akka jedhetti shakkamaa barbaadamu kan dhimma 4GD wajjin wal qabateen wal fakkaataa Floyd qabamuu dide poolisiidhaan qabe jedhe viidiyoon waraabame Polisiin kan harkisaa booddatti dhamee jiru Floyd lafarra ciisee jilbaan mormarra dhaabbate mul'isa. Floyd maaloo hafuura baafachuun dadhabe maaloo utuu jedhu kan dhagaan namoonni naannoo sana turan poolisiidhaan morma isaarraa ka'e jedhaniitti iyyaa turan. Poolisichis callisi ittiin jechaa hamma inni socho'u dadhabutti daqiiqa hedduudhaaf jilbaan morma isaarra dhaabbataa ture. Namni ijaan arge tokko akka jedhetti Floyd tundu hin dura harmee koo isaa jedhuun dhagahee jedhe. Polisiin Minneapolis FBI'n mirga Floyd Itamusa enna dabafatut qoronna gutummat takageges wada sene namon dibbala kaman kale segalgal bakka Floyd tiduet wolgawdan gocha kana balale fataniru bufata policy ra kilometra tikko fagachudan hirira morme enna gegesanit policy huccu ofra ittisukayetan walin walittbuan mormitoni yot qate konkolata policy to komancha sudan fodda bufata policy capsan bil sasarat qalama diban polisiinis gaazi mimman subife rasasa lastika ittidarbature waldan polisi magalatte akajere ittishakkama qabamuf tole hinjerin hafe toftan tilban murmarad abachu kuta kana kesettni ayema majechudan anga qorannan tumramut poliso tekenyerrat murtesu duro ummati ofsana kanu eguga fannajere United States sena gurrachota ofsatte qale ratte hokkari ajjechara wotamu kanero era qabdi akka qoranna geggefamet dubartonif ironni akkasumas lammiwon America hiddalata hindi fi warra kuta Alaska kesejiran dubartotaf iron warren adi cala policy ran ajjefamu ironni warra Latinos dirota warra adi cala policy ajjefamu qorannan nimulisa
sera wal falmisisa te kan waye nagenya raggasi famu mormudan hirir Hong Kong kesatti geggefame kan namni kuma kurna heddun rattirmate addan facaso jech polisonni wan ijana magubu dukasa nijuru polisonni hokkara facasan konyale heddu kan Hong Kong kesa egajuru polisonni re heddun sani dergaggota kataan bufata baburan alatti kasakatta ayyotau dandile ratti sarraguya gutu kana gocha olan nanno kaunsilin serafi wajirale motumma jirani ratti namonni heddun kan hirira yotau polisonni sodachi sufi dorsi su wana mesani vjecha addan facaniru dandile nanno akasi kana hunda polisonni egacufani boda namonni gamo motumma takkan yanettisan karan kesake san gara gamo motumma tigesus cufamun bekamejra kan nagefata jirta radio sagale america saganta fan oromoti Finfinnee keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabaman dabaluun magaalaalee xixiqqaa Finfinnee daangessan irratti dhiibbaa kan geessisu ta'uun ibsameera. Magaalaa Oromiyaa kata'aan Buraayyuu sabbataarraa oduu nu qaqqabe gara boodaatti deebina. Finfinnee keessatti sababa weerara dhukkuba COVID-19 jecha uummanni walirraa fageenya akka qabaatu kan labsame sana kabajamaa waan hin jirreef jecha yaaddo kaqaban ta'uu jiraattonni magaalaa Finfinnee hangi tokko dubbatanii jiru. Kunis immoo naannoo adda addaa kan magaalaa Finfinnee keessa kan akka Lidataa, Addis Katamaa fi Araadaa dabalata jedhameera. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf labsii yeroo hatattamaa kanneen cabsan jedhaman namoonni 2,600 ol tarkaanfiin irratti fudhatamuu koomishinarri koomishinii poolisii naannoo sanaa Nabiyyuu Isaayyaas ibsanii jiru. Humni nageenyaa dhimma kana hordofuu irratti waan fuulleffateef jecha yakka ramaddii kanneen biroo ittisuuf hojiin gaggeeffamu dadhabuunsaa ibsameera. Kanaafis jecha saaminsa hannaa fi yakka biroonis hedduminaan jiru jedhame. Dhukkuba COVID ittisuuf jecha kanneen hidhaadhaa dhiifamaan gadhiifaman illee gocha yakka kanatti hirmaataa akka jiran koomishinarichi ibsaniiru. Gama kaaniin godina Guraagee keessatti gosa Maraqoo fi Masqaan gidduutti 7 dura walitti bu'iinsi ka'e amma nagaa hanga tokko kan argate ta'uu fi furmaata waarinsa qabu arguuf yaalama akka jiru koomishinarichi ibsanii jiran. Magaalaa Dasee keessatti uummanni jimaa yookaan caatiin akka hin gargaaramneef qajeelfama kenname hojiirra oolchuu irratti yaaddi waldhahaan akka jiru ibsameera. Seerri Itoophiyaa jimaan gargaaramuu yookaan gurguruu kan ilaaleen eehemni kenne yookaan dhorkaan lafa kaa'een jiru. Labsiin qajeelfamaa yeroo hatattamaa kan faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf bahe irratti garuu namoonni akka ammaan dura baratame sana walitti qabamuu fi jimaa qama'uu hin danda'an jedheera. Dasee keessatti humnootiin nageenyaa hangi tokko jimaan akka hin gurguramne dhorkuu isaaniitu dhimmicha waliin dhahee jedhu. Namoonni hangi tokko immoo mana ofii keenyaa keessatti jimaa qama'uuf mirga qabna jechuun falmuu isaanii Masfinarraa Gee Daseerraa gabaaseera. Bulchisan anno Tigray anawa jirat magala bahari tsaba kesa kanen jiratan giddu gala ana ta'u qamna jechudan harre ruar faffa firira nagaba anijiru motumma birade bi hangar gannut ittifuf nasjedu bulchisan Tigray godina kabadya kesa tijratonni magala my hands gafi wal fakata ka qabayyo taw dandi shire ndasillase fi daddabitin walittifidu guyya 11 cufani egaturani boda hogganota motumma nanno wallin dubbatani kalesa qabe akkabana muta unsaib samera parti aranaf ittigafatama hariro ummata kataan obbo amdon gabrasillase ummati yero era afgafisa akkadagesis wanta ef kunargame jedaniru dimmakanarratti debi hogganota bulchisananno Tigray argachu vialinte milkau batus Bulchinsi chaf ittigafatamtu wajira qun namti ummataf motumma kataan addeliya kasa televiziona nanno sanaf ibsakennanin misoma jajjabesuf akkasumas bulchinsa gare argamsisuf hoji gurmesu haratu gagge famajira jedan kana kesattimmo rakko ummamu furuf ummata walini mari anna jechu sani mulugeta asbaha gabasejira odunkenya kanu
Via Fan Oromo Nile Satif Metro Band di Raja Kasujirten. Sina miwanu ge yuti fa yaja ranin kana ja kasetin walan kachu jira. Kaisumatu baru kubi akalla fru khanat. Oromo fula heddu timmo iyo na makdu ri khan walan kachu tinjiru je chadagen. Finfinne fula ma khina tiyab batanefi. Fula gabaya fa tinna ma kunduri gobbate wal tri kacha. Warra chidu bifne lentanum je. Sahay dam ton work.
Bulchinsa magala finfinnet erga virusin corona Ethiopia kesset mulatin as namon virusi kanan qaman harkat robatama ol jiratto ta magala ti akate odefanno ministera fayya Ethiopia ra argame nibsa sababni bayechu lakofsa namota virusi kanan qaman ammo qajeltowon ka aman hojir ol chudabun ta usatubsemi kutale bulchinsa magala diben kun ittihammate kuta bulchinsa magala addis katama lidatafi aradat akates minister fayya ibsiram Kanuma buure fachudan Radio Sagale Americas bakke wam makan nahaman kan nannoudan jiratto tamuraza dubise jira. Bakka gurgurta kudrafi mudura ta bulchin samagala arada nanno piassa jira muture yiroma hurufa bombi tijjira mesochi bitta gurgurta kesatti obufi genno hawasin taisa jiru mal fakkata chudan namota gaba kesatti arganni hasofsis nerra obondisen namota dubisne kesati hawasin amalle daganna gudda kesa jira. Diben kunammo halam baballacha jira jechudan tajjabisani ibsaniro.
አርቲክል ቴሌቪዥን አስቢዛ ለመግዛት
ኩድራፍ ሙድራ መነኮቲፍ ቢታቹን ኡፌ ኩኖ አመዩ ባይት ኑዋፋ አኩመትናን ኡፍቴላል ነምኒ አጉግያ ፋኒ ፉኛኒ ጎደቴጅሩ ሙራሳ ነሙምቲ ጎደቴጅሩ አሞ ስርናሚቲ ከነኒ ፈየደሙ ናኖን ኩኒ አኩማ አገርቱ ኮሲዳን ጉተሜራ ኩልኩሊን ለንቀቡ ገባኒ ስርነንቀቡ ነሙ ወልት ዱደጅራ ከናፍ ዋይኑ ወኑ ነሞታ ያደሳል እንጅሩ ጀቹኑ ሚደንዳማ ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ከናፍ ቆርጭ ጅሩ ተኮፍ ተኮ እንዲሶ ፈይገኑ ጭምሱዳ ፈገኘ ይገቹ ቁልቁልኔ ይገቹ አፋኒ ፉኛንከኛ ጉገቹዳ ዮይንታኒ ገሩ ኦፍረትስ ተይሞቱ ማረት ኢባ ጉዳ ፍዱ ደንዳ አማ ከሚዲያ ጋር አገራራ አገኙት ፍንፍኔ ከሰት በበለቻ ጅራ ከናፍ ሐዋስኒ ድርቀመ ኦፈይገኑ ጭምሱ ቀባ
ህብረተሰቡ የግድ 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 መጠንቀቅ ያስፈልጋናል
አዲስ ሰላማዊት ሶቺ ናና ገባት ታይሰማጅሩ አመለገ ሀሚት ቃሞሊን ሴራ ከበቺሰን ደልደልቶታ ፎበኖ ከኑዳን ፈገኘ ሳኒ አከ እገተን ረት ሆጀቹ ቀቡ ከስማዩ ሐልት ደልደልቶን ታአኒ ስርና ብታጉርጉርታራ ወቻጅረን ቫይረስ ይከናፍ ሐለ ሳንሳጥሉ ጀቹዳን ኢብሰኒሩ
የገበው ኔታ ብዙም የሚያስደስት አይደለም
ሐል ገባ ባየ ከነመገመች ስምት ሐላ መላላጅሩን አኩማር ግተን ከና ነምኒ ወልት ያቴት ኦፍ እገኑንስ ሀገስ መረሚት ከናፍ ሐዋስን ኦፍ እገቹ ቀባ ነምኒ ዮ ኦፍ እገተ ማቲሳ ኤጋ ነሞተናን ሳጅረኒ ፍሪፈታ ከናፍ ኦፍ እገኑን ከንጀልቀው ተኮን ተኮን ነሞታራቲ ፈገኛ ፈከኛ ሀጉጊ አፋኒ ፍኛኒ ነሞኒ ጎዳተን ጅሩ garu walirrafagachu sajedan ratte amalle hojin ranolli kesuma gawmotumatin halate suma dallaltota sirresufi fageny isani akay gatan taisu ratte hojjechun barbaatisada sabab nisas akkanamni bakkatokkot baayetu kan taasise kesuma dallaltota kanajedetan yada
aqama metacho likay mislenyim betam yetekararebe silone abratsawu lemagabeyayet ትንሽ አዳጋች የሆነበት ይመስለኛል።
ደርገጎ ሳሙኤል ኩታ መጋላ ልደታ ከሰት ጅራታ ኮፒ ቁልቁሌ ሱዳን ጅረኝ ሳገጌሳ ለኮፍስና ሞተ ቫይረስ ኮሮና ራንቃማኒ ሃላ እንደበሉን ሰበብን ጉዳ ከንተኤፍ ደገናፊ ማለድብዴዳ ጀቹን ይብሴ
ስለ ኮሮና ሁሉም ሰው አንዳንድ ጥንቃቄ ያረጋል አንዳንድ ደግሞ ጥንቃቄም ይጎላል
ዋይ ኮሮና ረት ነምኒውንዱ የሮቶኮቶኮ ኦፌገኖኒ ካሳ የሮቶኮቶኮ አሞኒ ደገታ ነሞኒ ቆሰንስ ጅሩ ገሩድ ቤንኩን ሐማዳ ከንቲ ቆሰምኒት ፈከኛ ፋኒሳን ታይዘሪ ኪሲ ኮተን ባዴዴ እርገነመ ወሊን ትጥቂታ ሴምቦድ ነንፈየደም ቁልቁልነኩ ባይኔ ይገዳ አማከናናው ልደታት የሮተ ያጅ ለገጅ ባፈየደመን ወልራሂ ቁኒ ሙለቱ ከከውንደቶ ፈገኑታ ሱንድርቀማ አኒኮብኤን ነማፍ ቁልቁሌሳ የሮን ቁልቁሌሱ ፈገኘኮ ይገደኒ የሮን ማለቀ ፍዱሰከሱማ ከናፍ ሉቡቶ ክቼ ይገቹን ድርቀማ
ከዛ በኋላ ቀባሎ ምጠቀሙ ገንዘብ ለብቻ ነው ማረገው የራሰን ከሰው ጋር ያልተነካካ ከባንክ አውጥቶ የራሰ ገንዘብ አለ እሱን እጠቀማለሁ የኛም በፈስታል ነው ማረገው እሱን አስቀምጨ ደሞ እጠቀማለሁ ማለት ነው በስን ስራት
መጋላፍን ፍንኒኬ ሰት አመለይ በከ ወንታጃጅ ለጌጅባ ፊ ገባቲ ነሞን ፈገኝ ሳኒ እገቹረት ሐንቀነ ጉዳቱ ሙላታ ሀጉጊ አፋኒ ፊ ፉኛኒ ስርናን ጎደቹን ሂሙላቱ በከ ገባ አሞ ቁልቁልና ሄንቀቡ ዲቤ ከናፍ ደረን ለማሳጥሉ ደንዳ አጀቹዳን ኤፕሰኒሩ ነሞን ራዲዮን ሰገሊ አሜሪካ ሆሶፍሲሲ ኦሶፋ ገኘኔ ገቲን አፋኒ ፉኛን ቆፋ ሀጉገቹን ቆፋን ቫይረሲ ኮሮና ኢትስ ኦዲፈኖን ጅሩ ሂንጅሩ ጀቹን ሚኒስትሪ ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያታደሴ ዱበቹን ሳኒ ንያደ ተማም ደበለታን ትበነ ኮሬ ሚኒስትሩ ታ ኢመ ኢትስ ወይረ ኮቪድ ኩርሰ ገልረት ሆጀዱ ሐለቀበ ተማ ቢየቲ ትሙለቻ ጅሩረቲ ማርያቴራ ኬሱማ መጋላ ፍንፍኔ ኩታሌ ቡልቺን ሰመጋላ አዲስ ከተማ አራዳፊ ልደታቲ ተተምሰን ዲቤ ከና ዋን ሐማቴፍ ቀጀል ፈሙን ለብሲ ሐተተማቲን ጅራን ሆጂቲ ቀሙ ቀቡጀቹን ወሊገሉ ኢሳኒ ሚኒስትር ነገኛ አድሙ ፍሪያት ካሚል ኢፍሱን ሳኒ ንያደ ተማ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ቫይረስን ኮሮና ከፈንፈነት ነመ ድረ ተርጉ ጅራን ኮነኒ ጎዲና ዳ ፈንፈነት ዲያታኒ ሶዳ ጉዳ አከጋባስ ቢሮ ፈያ ሮሚያት ነምብ ብራዩ ሰባታ ድብፍነ ለንታኑም ጀላ ሙክታር ጀማልን ወርክ
መጋለ ፈንፈነ ከሰቲ ነሞኒ ቫይረሲ ኮሮና ቲን ቀበመን ሄዱማ ቻዱ ፉይሳቲን ወልቀበቴ ጎዲኒ አዳ ናኖ ፈንፈነ ሳጥለሙ ማንሳ አካን ሰደርካ ሶዳቺ ሳረገሄትን እንጅረ ጀዳ ቢሮን ፈያ ኦሮሚያ ጉዮ ተሸነን ድርበን ከሰቲ ቆፈ መጋላ ብራዩ ፊ መጋላ ሰባታት ነሞኒ ኩደኒ ኦልታን ቫይረሲ ኮሮና ቲን ቀበሙን ሳኒ ምርከናሁን ኩኒ መለቶ ጉዳተው ኢሳቲ ቢሮ ፈያ ኦሮሚያቲ ዳይሬክተሪ ዳይሬክቶሬቲ ሆገንሰ በላ ፈያ ተሳሃዋ ሳቲፊ ቆረኖ ፈያ ኦቦ ገመቹ ሹሚ ከኒሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትትሂመን
መጋሎን ኬሚክ ሰቱ ካኒ ናና ፍንኔ ተርገመኒፊ ጉድና አዳደው ያው ሳጥልም ወደቹ ደንደኛ ሐል መከናኒሲ አኩመበይ ከሞ አንከቹ ሰቱ ወርገደ ቤንኩም ፍንኔ ከሰቲ ባለፈቴ ብርሲን ሰማጋላ ቡራዩራ እኩሰቶት ሸንታ ነደባስራ አልማከናኒስ ብርሲን ሰማጋላ ሰበታራ እሲ ተሰደንታ አንጋማ ገባፋሜረችዳ ከነመለስ ብርሲን ሰማጋላ ሰንዳፋ ፈከረ ከኒ ጉድናዳችዳ ኢሳን ራይሲ ጉዮ ተሸነን ደርበኒ ገባስ ቢኮሮና አደበረችዳ ከናፍ ከነከለይ ሰቆለችደን የሮማ ሰን አክቲቭ ያኦሚያቲ ሁጅሌ አዳዳ ከሰጡ መጋሎት ናኖ ፍንፍኔፊ ጉድናዳ ደበለቴ ትይፈነዳል ሁጅሌ አዳዳው ብቻ ከንዝሩ ተውከኝ
ፍንፍኔን መጋሎት ጉድና አዳ ናኖ ፍንፍኔ ከነቲ ሄዱሚናን ኦላገለ ከን ሐዋስን ወልከ ሰጨሁ ተኡሳቲን ወልቀበቴ ሳጥለሙማን ኩኒ ደረኑ ሐለ ጅሩፍ ጅሬና ሐዋሳ ወጅን ጭሙደ ደንዳ አዳንሌ ጅራቶኒ ከንሶዳተን ጅራታ መጋላ ሰበታ ከንታን ኦቦ ፈይሳሌን ረኮንሳ ጫልመትዩ ደቻ ደረቦደ ጀዱ
አማ ፍንፍኔ ፊ ሰባኒ ወጭናዳ አፋኒ ፉኛኒ ፍንፍኔዳ ሰበታ ጥሁ ንሁ ጀቹ ንደንዴኙ ንጥፋ ናምኒ ወልኬሰውዳ ባዬ ወልፋታዳ ናምኒ አማ ዋኒ ውበኖ ሞቱማን ኬኒ ኩጣቴ ዮ ጅረዎች መለ አካታ አማ ከናን ባዬ በበለተ ጥኩብች ኩኒ ዮ አካታ ከናን ጥፉም ከናፍ አካታ ቀጀፎ በኤን ኦካን ውበኖ ኬናሜን አካታ ከነ ፍቃተ ሰኒ ወጅራውቱን በርባችናል
ሶዳ ኡማ መከና አከሚን ፈሉዳ ደማጅተን ማልጎ ተረከዱን ፋቲ ሞቱማ ማለከ ጎዶ ሆጋ ፈተን
ነያማ ናከፉ አከፉ ተቀዱን ፈት አከኒ ቤኩስቴ ኦፊኮቲን ፈከኛ ፈማ የሮ ጂንዴሙ ነመራ ፈጋ ኤ አልኮሊ ፈየደሙን ሳኒታይዘሪ ፈየደሙን በርባችታዳ ማክሲ ኦካን afaan isaanii uffannu godhachuun barbaachisaadha. Namarra siqnee barbaachisaadha. Isa kana gochuudhaaf amma ta'e ofirraa xiqqeessuu hin danda'amu. Mootummaarraa ammoo hubannoo yeroo gara garaa irra deddeebi'amee nuffii tokko kennuun barbaachisaadha. Hubannaa uummatatti gad bu'anii uummata ammoo akka hin daganne gochuun barbaachisaadha.
Magaalli gara biraa balaan weerara vaayirasii koronaa irratti saaxilameetiin jedhe magaalli Burraayyuu illee taanaanii sodaa hamaa keessa jiraachuu isaaniiti namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan inni ibsu.
Uummanni Burraayyuu walakkaan jechuun danda'ama. Finfinnee oolee bakka adda addaatii dalagaa oolee gala. Kanaaf carraan inni uummata Finfinnee faana walitti bu'ee dhukkuba kana daddabarsuu fudhachuus dabarsuus danda'u baay'ee bal'aadha. Kanaaf yaaddoon amma hawaasa keessa jiru ol ka'aa ta'uyyuu haalli of eeggannaa haalli hubannaa namaa mallee gadaana waan ta'eef haalli Burraayyuu jiru baay'ee sodaachisaadha. Egaa baay'ee bakka kootti waa lama nu badda. Tokkoffaa ikoonoomikaalii namoonni keessumaa Burraayyuu jiran parsantii guddaan hojii guyyaatti dalaganii warra bulanidha. Baay'een isaaniis akkasuma dhaabbata garaa garaa keessa socho'anii waan bulaniif dinagdee irratti dhiibbaa guddaa sodaa guddaadha kan nuyi amma hubachaa jirru. Inni lammaffaan egaa dhukkubni kun akkuma beekamu dhukkuba rakkisaadha. Sanyiin filatuu, umuriin filatuu kanaaf balaa kanaaf saaxilamuun dhukkubni kun babal'achuun keessumaa akka Burraayyuutti yoo ilaalte heddummina namaatiin haala of eeggannaa amma jiruutiin baay'ee sodaa guddaa keessa jira dhugumatti.
Saaxilamummaa godinni addaa naannoo Finfinnee vaayirasii koronaatiif qabu kana ittisuudhaa fi hubannaa hawaasaa yeroodhaan cimsuudhaaf ministeera fayyaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan qindoominaan hojiilee bal'aatu hojjetamaatiin jiraan dubbatu obbo Gammachuun adeemsuma kanaan namoota faana dhahanii manaa manatti sakatta'uudhaa fi qorannaa laabiraatoorii taasisu bal'inaan hojiilee irratti hojjetamuudhaaf xiyyeeffatame keessaa tokko ta'uu dubbatan obbo Gammachuu Shuumii.
Maal gochaa jira tokko adda baafanneerra. Magaalota dhihaan kana godina addaa dabalatee magaalotaas itti daballee iddoowwan saaxilamoo ta'an keessattuu daangaawwan balbaloota Finfinnee hojii wal qunnamsiisanii fi akkasumas iddoowwan hawaasa dira saaxilamoo jiran adda baasneerra. Adda baasuun osoo hin taane maal goone iskiriiningii eegallee yookiin calallii fi sakkatiinsa manaa manaa kanaan duras gidduutti garuu ammas haala addaatiin akka biiroo gosa fayyaatti akkasumas caasaalee sarkaa magaalaa fi aanota godinoota kana waliin ta'uudhani calallii adda addaa gaggeessaa jirra. Calallii gaggeessuu osoo hin taane immoo qorannoo laabiraatoorii jechuudha. Qorannoo laabiraatoorii baay'inaan sadarkaa hawaasaatti gadi bu'u. Yeroo ammaa kana fakkeenyaaf magaalaa Burraayyuu kan fudhanne yoo ta'e guyyaa torban tokko keessatti gara namoota 2,000 bulchiinsa magaalaa Burraayyuu qofarraa hin qoranne kan jiru karoorfame. Akkasumas guyyaa shanigaa keessattis magaalaa Sabbatarraayis akkasuma 5,700 kan ta'u hin qoranne inni irraa haaluma kanaan magaalaa kanneen biroorratti jechuudha. Suqultas, Galaan, Duukam kanneen biroos dabalatee haaluma kanaan karoorfannee qorannoo laabnaati. Sakatta'iinsa gaggeessaa kan jiru ta'uu keenya. Sadaffaanis hojii faana dhahiinsaas hojii namoota kontaakt tireesingii kan jennu yookiin namoota dhukkubsataa hojii walitti dhufeenya qaban agresiivilee jechuudha. Bifa bal'ina qabuun adda baasaa namoota san qofa. Iddoo turmaana tursuu qabu haala kanaan tursaa kan saamuu irraa fudhata. Kan sakatta'iinsa calallee adda addaa qorannoo adda addaa irratti gaggeessu haala kanaa hojjechaa kan jiru ta'u.
Amma keessatti sakkateensa manaa mana akka godina addaatti taasifne ittan kanaan namoota hangam bira dhaqqabuudhaaf karoorfatan keessattu godina addaa baay'ee saaxilamoodha jedhamaa jiru kana nama meeqa dhaqqabdu yookaan immoo guyyaatti maatii meeqa dhaqqabdanii ooltu.
Garee adda addaa jira. Garee yoo xiqqaate abbaa warraa 150-180 yoo baay'ee kan ga'uu qaba kan jedhu karoorfannee deemaa kan jiru garee adda addaa jira. Lakkoofsa isaan ibsuu baannu garee adda addaa jira. Kanaaf averejni gareen tokko qabaachuu danda'a. Kanaaf haala kanaan guyyaa muraasa keessatti manoota hedduu keessatti naannoo Finfinnee marsan kana waliin geenyeenyee karoorfamee irra jechuudha.
Obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti gareeleen ekisteenshinii fayyaa ogeessotaa fi qaamolee gama biraallee wal keessatti dabaleetiniin hundaa'e gandaa gandatti deemaniitiniin hawaasaa fi bakkeelee saaxilamummaan isaanii mirkanaa irratti sakatta'iinsa jabaa kan taasisan ta'uu dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
VOA afaan Oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtan vaayirasiin koronaa addunyaa maree manarrareen namni aga guddaan qa'ee jira. Hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland hojjechuu jirra qophiitan achumaa isaaniitti himuu jirra illee sirba amalamaa labaatee kan dirisanii kennaa waan fedhachaa jiru. Amalmaan galateeffan VOA afaan Oromoo naayil saatii irraa jaqasuu jirtan. Afrikaa gam bahaa gam gaafaatii fi naannoo haroolee gugurdoo namni jireenya goomittaa qabu barbaade baqa yaa'u. Dhukkubiin vaayirasiin koronaa lafaan dhufu kunin jireenya itti qaaleesse namni rakkoo jajjabduu keessa jiraa jirta. Kummaan tumoota Liisaa Shilaayinii Jeneevaan wal godhatan. Tujubeen nutti hima.
Vaayirasiin koronaa akkam facaana ittisuuf jecha mootummaan sochii namootaa ugguruu fi uggura sa'a kaa'uun walabummaan socho'uu namootaaf dandeettii isaan galii ittiin jiraatan argatan murteessee jira. Jarmeen baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhetti baqattoota magaalaa keessa jiraatan tarkaanfii fudhatame kanaan akkaan kan miidhaman yoo ta'u fedhii bu'uuraa guuttachuuf illee hin dandeenye. Dubbihimaan UNHCR Charlie Yaxley akka jedhanitti baqattoonni magaalaalee keessaa saamichaaf akkasumas liqaaf saaxilaman hedduun isaanii lubbuu ooluuf quunnamtii saalaaf saaxilamuu yookaan daa'imman hojii humnaatti bubba'uu jechuun akeekkachiisan. Baqattoonni magaalaalee keessaa daldalaawwan sababa uggura COVID-19 kan ka'e nama hojjetaniif waan xiqqeessaniif yookaan cufamaniif dalagaa dhabuutu isaan mudate. Hedduun isaanii hojjettoota humnaa kanneen dalagaalee sirnaa hin ta'in hojjetaniif utuu weerarri kun hin ka'in dura nyaatanii kan oolan qofaa kan qabani. Baqattoonni magaalaalee kun hedduun walitti tuucha'anii yookaan haala qulqullinni isaan eegamne keessa waan jiraataniif faca'ina vaayirasichaaf saaxilamuudhaaf jedhan. Yaxley akka jedhanitti baqattoonni magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessa jiraatan kunyaa namoonni keessatti heddummaataniif qulqullinan qabaan bishaan qulqulluu argachuuf illee rakkisaatti ta'eef harka waan ittiin niqatan kan hin qabaanne keessa jiraatu. Mootummaan akka jedhutti naannoleen Afrikaa bahaa gaanfa Afrikaa fi Great Lakes karoora COVID-19 deebii kennuu keessatti baqattoonni akka haammataman godhee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin baqattoonni kun akkuma miseensota hawaasa naannoo qorannoof wal'aansa fayyaa ni argatu. Kanaaf waamichi nuti qabnu mootummaan baqattoonni sagantaa seeftiineet keessatti akka haammataman gochuudha. Yoo kun ta'e deeggarsa maallaqaa ni argatu, fedhii isaanii bu'uuraa guuttachuu danda'u, kiraa manaa baasuu danda'u, mana keessa qubataniif midhaan nyaataas ni argatu jedhan. UNHCR akka jedhetti sababa weerara kanaan gatiin waan ol ka'eef jecha midhaan raabsuun ulfaataa ta'aa adeeme. Itti dabaluudhaanis weerarri hawaannisaa keessumaa Keeniyaa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa mudate midhaan mancaasuudhaan beellii fiyyummaa hammeessuu malaa sodaa jedhu dhaqqabsiiseera. Jaarmiichi karoora yeroo hatattamaa jiruuf deeggarsa hawaasa addunyaa gaafateera. Rakkoon naannoo kana keessaa balaa hamaatuun dhaqqabsiisin dura deeggarsa lubbuu oolchuuf kan oolu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 26 kan barbaachisu ta'uu beeksiseera.
Ayyeram taardhata namata boriitiin waldachaa nagaa jenne nagee sagantaa afaan Amaaraatti taana ruufi rugu ta'an gaambula ansoraa lafeeti.